munaasabada oo ay dad aad u fara badan ay ka soo qayb galeen ayaa waxaa lagu qabtay fagaaraha iskuulka Ronan Gala ee ku yaala deegaanka xildhibaaneed Kamvita ee magaalada Mombasa. In ka badan 9,486 arday oo wax ka bartay iskuulada ku yaala ismaamul gobolka Mombasa ayaa waxay ka faa'iideysanayaan lacag gaaraysa 64 milyan oo shilin oo bara sababka ismaamul gobolka Mombasa ugu deeqay in lagu kaabo deeqda dhinaca waxbarashada ee baasiriga ee ismaamul gobolka Mombasa oo ugu talagalay ardayda inay ka faa'iideystaan. Munaasabadan oo goob joogto ah bar saabka ismaamul gobolka Mombasa oo ay sidoo kale ay weheliyaan xildhibaanada baarlamaanka qaran iyo waliba sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka golaha deegaanka ismaamul gobolka Mombasa, miisaaniyada sanadkan 2023 ayaa ismaamul gobolka Mombasa waxa uu qorsheeyay 600 oo milyan oo shilin in lagu kaabo dhinaca waxbarashada, taas oo ay si weyn u bogaadiyeen hoggaamiyasha ismaamul gobolka Mombasa laga soo doorto.
Yani elimu haikutengezei tu maisha, lakini elimu ni maisha. And education is something that no one can take it from you. The fact that you are educated, you have that education, ama una hiyo elimu, utakaa nayo na ni akiba yako milele na milele. And Moso, they said, those who are educated, they are free. Kwa sababu utajua, what is your right? Na mtu hata kupokonya right yako.
Mimi nachukua fursa hii bwana gavana ni kushukuru sana leo kwa kuweza kutoa basari kwa hawa wazazi ili watoto waweze kusoma. Najua wazazi wengi wamepatia mitihani mikubwa toka wakati wa corona, biashara ziliharibika, maisha yakawa mabaya sana. Lakini gavana, mimi hata nikiona watoto wanaimba hapa wakisema umefanya jambo la maana sana kuwapa chakula, hizi ni roho za malaika na dua wanazokuombea, inshallah biithni rahman zitafika kwa Mwenyezi Mungu na zitarudi kwako.
Ni lazima hizo CD tutazirekebisha, kama zile ambao kwamba ni shule za private. Hatutaki watoto waende katika mashule, sijui choo hakifanyi, sijui nini haifanyi. Kwa hivyo Department of Education nimewaambia katika bajeti hii nimewaekea fedha, ni lazima ECD zote ziweze kurekebishwa.
Dr. Abdul Rashid Ganyuro kamid ah gaasimiyasha waxbarashada ee ismaamul gobolka Mombasa ayaa si gaar ah waxa warbaahinta istaa ugu warbixiyay deeqdan dhinaca waxbarashada ee bar saabka ismaamul gobolka Mombasa ku kaabay waxbarashada ardayda wax ka barata ismaamul gobolka Mombasa.
Marka insha Allah maanta waxaan isku iimaanay meeshan qanjadan governor Abdul Samad Sharif Nasir ayaa maragta baxinahay basari oo maragta lagu talagalay ilmaha ku jira jaamacada iyo secondary. Marka governor gaasi uu soo galay muddadan yar waxa way mushkilad badan uu la kulmay, waxay deeman badal lagu lahay county, laakiin alxamdulillaah deemanka uu iska baxay. Hadda waxa uu ku tala jira ilmahi marasi ay ku akhrisanayeen, ilmahi iskuulka ay ku noqon lahayn. Wuxuu yiri marka balla wuxuu qaaday cunug iskuul laga soo fiijinay inuusan jirin, oo ilmaha hata jaamacad ku jira ilmaha dhan inay akhris maaragta iskuul wada aadaan. Marka saasuu ballan qaaday
hadalkiisa ayaa isagoo si wata Dr. Cabdi Rashid Ganyure waxa uu sheegay in bulshada magaalada Mombasa ay si weyn ugu bogaadiyeen bar saabka ismaamul gobolka Mombasa, hanaanka quudinta caruurta iskuulada hoose wax ka barta ee ismaamul gobolka Mombasa haatan si rasmi ah u hirgalay.
Tii kale waxa ay gabanaga arrimo badan u qabtay cuntadii ilmaha ECD ilmaha Nasir ku jira cuntadoodu waxa ay gabanaga baxinayay waxa la yiraahdo food for education. Waay wa ilmaha cunta la siini, cunug maaragto baahan ma jirto, ilmaha dhan cunta la siini, cunta fiican oo wali bariis maarag way cunta fiican ay cuni hayaan alxamdulillaah nafaqadooda. Ilmaha iskuuladii dhan ilmaha aad ay u amireen had galasay way buuxaan.
Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Mombasa ayaa waxay u riyaaqeen bar saabka ismaamul gobolka Mombasa qaabka uu haatan dhinaca waxbarashada uu ahamiyad gaar ah u siinayo. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Xeebeedda Mombasa.